waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Galab wanaagsan meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. Waa galab Khamiisa bisha Juun ay tahay 11. Ra'iisul Wasaare Scott Morrison ayaa raaligelin ka bixiyay dhaawacii uu geystay nidaamka deyn soo celinta ee loo bixiyay robodeed oo sharci darrada ahaa. Barnaamijkan oo ahaa deymo si otomaatiga kombiyuutarka ugu direen dad badan kadib markii ay isu eegeen macluumaadka xafiiska canshuuraha iyo kan center linkiga ee dadka cayirta qaata. Dowladda ayaa ku dhawaaqday bishii la soo dhaafay inay ka taqalustay oo tuurtay nidaamkan, ayna sidoo kale u celinayso $720 million oo dollar $307,000 oo qof oo deymahaasi hore looga qaaday. Mr. Morrison ayaa sheegay inuu ka xun yahay sidii loo maareeyay barnaamijkan.
I would deeply regret any hardship that has been caused to people in the conduct of that activity.
Aad iyo aad ayaan uga xumahay dhibaatadii uu dadka u geystay nidaamkani. Dowladdu hawlo dhib badan ayaa u yaala oo ay kula xaasho shacabka oo mararka qaar duruufo xasaasiya ah. Arrintana taas oo kale ayay ahayd. Raaligelin ayaana siinayaa dhaawicii iyo dhib kasta oo sida dowladdu ay u maamushay arrintani ay geysatay. Nidaamka muranka dhaliyay ayaa hadda waxaa ku socda dacwad wadareed. Ra'iisul Wasaare Scott Morrison ayaa ku baaqaya in dibadbaxayaasha dacwo lagu soo oogo haddii la qabto dibadbaxyo kale oo ay dhigaan kooxda Black Lives Matter dhammaadka asbuucan. 10,000 oo qof ayaa ka qayb galay mudaharaadadii dalka oo dhan ka dhacay dhammaadkii asbuucii la soo dhaafay. Dadkaas oo u dibadbaxayay dadka badan ee ka soo jeeda dadka dalka loogu yimid oo xabsiyada ku jira iyo kuwa ku dhinta xabsiyada. Mr. Morrison ayaa idaacadda 3AW ee Melbourne u sheegay inuusan shaki uga jirin in dowladda federaalku ay ka fakaraysay inay xanibaadaha qaado waqti sii horeeya haddii aan la qaban dibadbaxyadaasi. Wuxuu sheegay in dadkii aan u hoggaansamin talooyinka caafimaad oo ka qayb gala mudaharaadyada la maxkamadeeyo.
Price of that liberty is exercising it responsibly and respecting fellow Australians. People who would turn up to a rally
waa dal xor ah, dadkuna xurriyad ayay leeyihiin, laakiin xurriyadaas lafteeda waxaa la socda mas'uuliyad dadka saaran. Dadkii ka qayb gala dibadbaxyada dhammaadka asbuucan ixtiraam darro ayay u muujinayaan dariskooda, ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Scott Morrison. Brendan O'Connor oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga Labour-ka ayaa sheegay in inkastoo dadka looga baahan yahay inay raacaan talooyinka caafimaadka oo ah inaysan dad badan hal meel isugu imaan, laakiin aysan u oolin Ra'iisul Wasaaraha in dadka dambi ay booliisku ku soo oogaan.
That's to be determined by not politicians. I'm glad to say there's an independent process here, the director of public prosecution.
Ma aha go'aan ay siyaasiyiintu leeyihiin, waxaa jira nidaam madax bannaan, waxaana iska leh hawshaas dacwadoogayaasha. Booliska gobollada iyo kuwa federaalka ayaa go'aansada ciddii dambi lagu soo oogayo ama lagu qaadayo ee ma aha mid siyaasiyiintu ay leeyihiin. Dhanka kalena, hogaamiyaha mucaaradka Anthony Albanese ayaa taageeray baaqyada lagu codsanayo in dadku aysan ka qaybgelin dibadbaxyo kale oo ay qabtaan Black Lives Matter laga qabo inuu faafo COVID-19 awgiis. Mr. Albanese ayaa sheegay in dadku maqlaan ama u hoggaansamaan talooyinka caafimaad.
So quite clearly, large public gatherings provide a risk. They provide a risk to individuals' health.
Waa mid iska cad in dad badan oo meel isugu yimaada ay khatar keenayaan. Waxay khatar ku yihiin caafimaadka qofkaasi iyo tan bulshada guud. Ma aha inaan isdhiganno oo aan iska dhaadhicino inaan dhibaatadii caabuqa ka baxnay. Waa inaan shuruucda si joogta u raacno. Xanibaadaha coronavirus ee gobolka New South Wales ayaa la qafiifinayaa sabtida soo socota. Laga bilaabo sabtida ilaa 20 qof ayaa loo ogolaanayaa inay guryaha booqdaan iyadoo laga kordhiyay 5 qof. In xanimaadaha la qafiifiyo ka sokow premierada gobolkaasi Gladys Berejiklian ayaa sheegtay in dadka looga baahan yahay inay maskaxda ku hayaan inay jiraan dad u nugul caabuqan.
Please do not let your guard down. Please still think about when you're around vulnerable people. Please think about how you will treat your loved.
Fadlan ha isdhiganina marka aad la joogto dad nugul. Ka fakara sida aad ula dhaqmi lahayd qof aad jeceshahay oo kale oo xanuuno kale qaba oo caabuqu saameyn weyn ku yeelan karo. wiil 14 jir ahaa oo ku lumay duurka Victoria ayaa la filayaa inuu habeen kale ku sii jiro isbitaalka. William Callahan ayaa shalay la soo badbaadiyay kadib markuu maqnaa muddo 2 maalmooda iyadoo cimiladu ay aad u qaboobayd buurta uu ku lumay ee Mount Disappointment. Dhaawacyo yaryar ayaa ka soo gaaray lugta iyo wejiga, waxaana looga shakisan yahay in cagtu jaban tahay. Dadka goobayay wiilkan ayaa daaray muusiga barnaamij caruurtu daawato oo la yiraahdo Thomas the Tank Engine si ay uga caawiso wiilkan in la helo. Barnaamijkan ayaa ahaa midka uu daawado u jecel yahay. Saadaasha hawada Brita oo Jimca ah magaalada Beth xoogaa roobaba dabaylo wataa la filayaa 19 bay gaaraysaa. Adelaide inta badan waa cadceed iyo 19. Melbourne sidoo kale weeyey 15 bayse gaaraysaa. Magaalada Sydney waa xoogaa roobaba iyo 19, halka Brisbane roobab sidoo kale la filayo iyo 24 degree. Wararkii maantana intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Magacayguna waa Xasan Jaamac.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.